uthando lwam ulvulele, mina ngikuthandile. Thando lwam ikhululekayo, nina nizamile. Kodwa wena ngeke umthole ofana nam. Dali wami wibhiduwiro kotushuha.
Andura inarierile, mama nge understanda, darling e lalalena, e pamina na singamatenule.